Byari bicika mu masaha 6 muri gari ya Nyabugogo hagati y'abacuruzi batemewe bazwi nk'abazunguzayi n'abashinzwe umutekano nyuma yaho umwe mu bazunguzayi Madame Theodosie w'amahoro apfuye kubera inkoni. Birakekwa ko bamwe mu bagize kampani guru nishinzwe irondo ry'isuku Nyabugogo ari bo bishe uyu mudamu w'imyaka 27. Iyi ni kampani yigenga yahawe isoko na karere ka Nyarugenge. Ababibonye bikiba babwiye ijwi rya Amerika ko abazunguzayi ubutegetsi bw'u Rwanda rufata nk'abateza umwanda umujyi wa Kigali bari hafi gukora imyigaragambyo kubera urupfu rwa mugenzi wabo rukurikira abandi babiri mu gihe cy'imyaka ibiri.
Baje bafata uwo mudamu yacuruzaga ibijyanye n'amaji baradukira baramuhondagura. Sinzi niba hari ikindi bapfaga ko twabonye uburyo bamwadukiye bamukubita tukabona bidasanzwe. Umuntu w'umudamu bageze aho bashyiraho n'ingumi byari bikabije. N'abantu barahurura bati n'ibiki n'ibiki tubona umudamu yikubise hasi tuberwa kumwuka uheze. Noneho bari bageze kuri bane bacitse birukanka. Nibwo abaturage bavugije induru cyane bira barasara barisaza bati ntago bishoboka n'ibishoboka. Abashinzwe umutekano baragira nk'abapolisi nyine bahita bahamagara mbirase mu buryo kugira ngo batabare uwo muntu wari uryamye aho ngako umwuka wari waheze. Noneho abaturage nibwo bavugije induru bati ntumushyiramo ahubwo ni ngombwa ko tumujyana aho polisi yashyize abo bantu bakajya kumwihambishiriza. Ubwo nibwo bahise baterura umurambo bawuzanye bawufashe. Sinzi abavanye ingobyi y'abarwayi imenya bayivanye muri ambulance. Ni abaturage rero kubera uburyo bwari babaye kubera umuntu wabo yapfuye bavugisha induru cyane bikabije nyine kugeza ubwo nyine ambulance iteyemo ije gutwara umurambo. Ni ukubera umujinya w'abaturage barayadukiye barakubise bayimenaguriraho gutya nk'ibindi bimubona.
Ahabereye muri gare ya Nyabugogo hahise hisukiranye abapolisi n'abasirikare n'imbunda ku buryo bagaragazaga imyiteguro idasanzwe yo kuba bari bukoma imbarutso iyo hagira ikiba gisa n'imyigaragambyo. Byari kandi amarira n'agahinda ku bagize umuryango. Uyu yabwiraga bakekwaho kwica mushiki w'ubwo bari burijwe imodoka ya polisi. Polisi y'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko atari ngombwa kugira icyo ivuga kuko byinshi twari twabyiboneye. Ubutegetsi bwa Nyarugenge bwavuze ko bugiye guhagarika iyi kampani y'irondo ry'isuku igitaraganya kandi bugahangana n'ikibazo cy'abazunguzayi gitunze batari bake mu mujyi wa Kigali. Madame Kayisime Nzaramba ni meya w'akarere ka Nyarugenge.
Turahagarika iyi kampani hanyuma dufate Dasso nk'urwego ruzwi ariko nayo ntabwo yakora yonyine. Mwabibonye ko rwose ni benshi abantu bari ahangaha bazafatikanya hamwe na polisi kugira ngo noneho turebe ukuntu twabasha guhashya
Watarimu na tarikabiri imfuhi zivu guhano Nyabugogo kandi bikorwa n'inkera gutabara nkagutya mufite ngamba ki kuri icyo kibazo.
Icyambere nuko tubashishikariza ko bagomba kuva mu bucuruzi bw'akajagari kuko ubucuruzi ntabwo bwemewe ndetse nabo tuzajya dufatiramo twamaze gushyiraho ingamba tuzanabana kuko n'amategeko arabitwemerera. Icya kabiri abantu n'abakene tuzabashishikariza kugira ngo bajye mu makoperative. Nibajye mu makoperative byibuze bidufashe kugira ngo tubakurikirane tubashakire n'ukuntu wenda babona n'ibyo bishoro mu buryo buboroheye.
Kurandura ubucuruzi nk'ubu mu mujyi wa Kigali birasa n'ibyananiranye kuko buri ubuzima mu cyaro wese usanga ashakira imibereho mu murwa mukuru mu rwego bavuga ko ari kunganira leta mu kwihangira imirimo hakiyongeraho n'abashomeri
cyane cyane yari nk'abadamu aravuga ati nanze kwiba nanze gukora indi myuga y'uburayo nk'uko abandi bayikora kandi nta bundi buryo mfite bwo kubaho reka ngerageze ndeko nazunguza niba ari n'utu tuji ninde mukambonye mona 500 cyane byo yose ndaguvuga ari n'ibishimbo umwana wanjye arareho
none subu umukene azacumuka bamwice umuntu niyiba ntibamwice tuzabaho gute twibase tujya kuba indaya leta nimutuvuga tujya gupfa nk'ibimonyo
ukomeje gutya ngo
umuntu umwe
kugeza ubu abantu batatu ba kampani aguru n'iyirondo ry'isuku Nyabugogo niyo batawe muri yombi kubera urupfu rw'uyu mudamu. Icyegeranyo giheruka cy'umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyatunze agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu bufata indaya abazunguzayi basabiriza inzererezi n'abandi muri Kigali bukabarundarundira hazwi nko muri gereza yo kwa Kabuga hagamijwe ko Kigali ikomeza kurabagirana. Ejo kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.